Inkululeko into sonke silangazelelayo ukukhuleka kwemithetho emthwaleni nasezintweni okumele sizenze ezidonsela phansi ngokusinda singabana nasebudlalaneni obunzima. Ungaqhubeka ukubala ngakunye. Okusalayo, sifuna ukukhuleka kukho futhi akuyona into engajwayelekile leyo. Sifuna ukukhuleka lezo zinto ukuze siqhubeke sithokozele impilo. Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini eFresh ngengusibolo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kumuntu osuke ngakaze abe nemali eyanele ukwazi ukubhekana nezidingo zokuphila kwakhe kuyinto ekukhuleka okukhulu ukwazi ukufika esigabeni sokuafforda. Kumuntu osebesemshadweni ethwale kanzima kuwukhuleka okukhulu ukubona izinto ziqaqeka emshadweni wakhe. Futhi yebo nebala, uNkulunkulu usikhethele ukuba sibe nenkululeko kodwa inkinga isekutheni kungenzeka ukuthi le nkululeko asikhethele yona akulona lolu hlobo lwenkululeko thina esiyithandayo. KwabaseGalatia 5 verse 13. Ngokuba nabazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenza ukukhululeka kube yithuba enyameni. Kepha khonzanani ngothando. Laleli, inkululeko uNkulunkulu akhuluma ngayo lana inkululeko eyintshisekelweni ezingezinhle, ukukhululeka esonweni, inkululeko kukho konke ukwenza okubi. Futhi nembala, asilishi iqiniso ukuthi inkululeko lezo zinto esikhulume ngayo ekuqaleni kungasolela ekwenzeni izinto ezirong engathembekeni ekushiyeni umlingano wethu nokuningi ongagcina sekwenzeka. Uma ubeke ithemba lakho kuJesu ngokhululiwe emthwaleni wesono sakho, inkululeko yoqobo leyo uhlobo lwenkululeko olukukhululayo phakathi kwazo zonke izinto einzima ezikucindezelayo. Ngakho ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni. Kepha khonzanani ngothando. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.